Baby, you're my focus, yeah. I don't fear, ma. You put away openness, yeah. Tutoke, mana. Leo, nina mengi, yeah. Nataka ni kueleze. Fanya upesi usichelewe.
Oh, yeah, yeah.
Nataka katoto ni bebe. Nikaimbie kasima madete. Ninavyo kupenda, msijawahi hata kupenda kabla. Unavyo nipenda, msijawahi hata kupendwa kabla.
Penzi lako ni koleza, kole, koleza. Penzi lako ni menikoleza.
Perceptions on this tizu.
Kole, koleza.
Simame ukucha mtoto top kwenye hill. Hata sipumfollow tamona Instagram kwenye reels. Kumelekeza kibla intellectual, yo ni skills. Yani gong gong gong, nani wewe every skill. Nasimamia manicure na pedicure. Yapo mwazo mtoto alisi mini mbaili kama chua. Ananipa adhabu kila siku mkizingua. Na nikimkosa mabebe na unabora kujichua. Che yaki na meditate, afu na reminisce. Nambe kidume gana naeza fanya like this. Nambe kidume gana tekupenda like this. Definition ya penza fafanue like this.
Ninavyo kupenda, msijawahi hata kupenda kabla. Unavyo nipenda, msijawahi hata kupendwa kabla.
Penzi lako limenikoleza, kole, koleza.